Fata mapenzi sioni maana kuishi kulia naondoka na fata mwenyezi na penzi na kweli nitatulia ndio maana kwake Yesu nakimbia kila siku naisoma Biblia anioshe niachane na dunia toka juu chini kushoto kulia nimepata jibu.
Wengi wali niona kama takataka nasimama kwa kibana mara kwa Yesu mimi nanangana boy you know that I'm not with you life is nice and now it's good daily I'm gonna praise kwa kenita pray amenipa daily bread hata sina say nimepata jibu nimepata jibu najipanga najipanga nimepata jibu nimesasa mimi najipanga.